yande joyi no wittodi e minta capanɗe tati nani habaruji men ni e fulfulde ɗimin Oumou Oumar janganta on. Nder ko e kibaruji men ni hannde subana gomnati leydi Niger hokki laawol puɗɗol tuugal hisa ñaw coronavirus laawol tataɓol dow ardangal ministre kawjiiɗo e cellal ɓiɓɓe Adama. Lewru ni ko laawol hokka noon nder région Tillabiri noon ni yiilaaki motoji noy ɗon laatori on keɓan faama dow mum. Yewtere men pindinol hannden haalatana dow safaareji noon ni finatawaaji on keɓan laaɓal dow mum yala no ñawta ñaw coronavirus. Tokkomi on nan pirtol haalaaji ɗi nder kibaruuji men. Gomnati leydi Niger hannde subana ni hokki laawol puɗɗol tuugal hisa raaɓo ñaw coronavirus laawol tataɓol. Nder galluñome ministre kawjiiɗo cellal ɓiɓɓe Adama Docteur Idi Ilias May Nasara nder andinorde waɗini o yi hannden ni nde lamɗo jaɓi tuugal ngal no fuɗɗete jaango ɗiɗi lewru Octobre noon ni nder jaajirka leydi Niger. Ɗon ɗoni watta ko nani ano ɗum yaha ɗum timma 11 lewru Octobre noon ni. Ɗon ɗo nde lamɗo jaɓi ɗum ƴeewatana hano himɓe gooduɓe duuɓi 18 yaago dow nani fama ka jaadimin Olivier Waddi.
À travers cette campagne, le Niger
laawol Niger no ƴeewa ɓeydude dimma tufogal ngal enɗan ko hisinto coronavirus o no yiɗi taweedu yotta weke e dow himɓe hembere futaye capantaton tufaama kural ngal ɗo yaade timmoode lewru décembre 2021. Sabu tufugal ngal ɗen kan tanni woni ko waawi reende himɓe e ñawu coronavirus. Jooni ni to kaalami ɗo kure ɗen no ngoodi ko himɓe mbaawi tufireede. No woodi kural Sinopharm AstraZeneca kañum e kura mbiyeteenga Johnson and Johnson. Sinopharm o enɗan kure ɗiɗi haani joomum tufee ɗum hakkunde majje jeɗɗije nayi. Nden noon keɗɗo kura ɗeɓal ngal kay jonkay walaa ko wara tufoo gadenɗa. Non no AstraZeneca odu konɗan kure ɗiɗi haani neɗɗo waɗa. Kaa noon mbiyeteengal Johnson and Johnson ngal kural gootal tan neɗɗo haani tufeede.
Johnson and Johnson, c'est une seule dose.
Nder andi nore de bureau au cha wurtini kenga nder galluñi may no wada cukaɓe millionji ɗiɗi ɓe leydi Niger kan haja balla cukaɓe non ɓe jottaki duuɓi joyi. Andi nore de fedde ano waddore balla non ni hokki andi nore de hitane duuɓi ɗiɗi e ujunaji ɗiɗi e nogay e go'o. Ɗum ɗo ɗe ni ƴewama fi rafi harande ɗeni hano to ɗum ɓuri sattugo kan woni nokkuje farkero région Tilab région maraɗi non ni fimo rafi denako e diyam ñaami woɓɓe woɓɓe dow hano raaɓu nawallaji kan waddi hano fi rafi keƴornan harande. Ɗum ɗo ɗe ni ƴewama ni hano jon en ɓaale kewɗe ɗum memiɗe nder andinore warden nde andini. Iɓe gaɗa kamɓen capanɗe nayo peri ɗan ta sakka noon ni sabon birni leydi Nigeria hankin ɓe gari dokoro nder région maraɗi. No waɗa cukaɓe capanɗe ɗiɗi e nayo ɓe jottai duuɓi 10 noon ni kamɓen tawa nder himɓe ɓe noon ni préfet dokoro o fantini jaadimin ko laabi ko ƴama ko jaɓɓititto perooɓe ɓe. Saydu Mahamman o wondana duuɓi 18 mo tawa nder himɓe perooɓe nani fama ka hokki jaadimin Adamu Umaru.
Saboda fitina da Allah
Allah e fitinaji di Allah nildi min di barol nimɓe sukaɓe amin du golli gese fa jonɗo to ɗum yotti e kettol ɗon ɓiɓɓe bomɓe goni no gara warde nimɓe e diwtide ɗum en. Fi o hoƴƴi hakkilloji amin say min mbi illude kiraɓe amin warde ɓiɓɓe e taniraɓe min dogga dillude. Allah ne yettama jonɗo min gari ɗo to min kokka ɓaadeji ndeyinde ni no woodi nokku to min mbawi hokkede moynon fu heɓa joddade e koreji muɗum miɗen jiɗi gam min gala e famde jon o sako hunde nde no woodi kaddi na wala
en tsayin konuka bamu e magani.
Nder miccintinol ni goho lewru septembre hitane duɗi e nogay e go'o gouverneur Tillabiri hokki laawol yiilade hano motoji noon nder région on. Nden ni hannde nde ƴewama goho e lewru Octobre hano lewru Bumburu noon ni ɗum ɗo hantorde mum gam lewru ɓe kokka. Nden ni gam fama heɓo dow no ɗum laatori jaadimi Moussa Saydi. Moussa Saydu agali noon secrétaire général mo préfecture Belle Yara jaadimin yewtidi e makko manoje de ɓiɓɓe wuroɓe gaɗi.
nyaloma no yano warta balɗe capanɗe tati ni ko moteje kokka lawol yilade ɗo belle yara min koƴƴi laabi komin gaɗi hisabu amin moteje keme jeɗɗi e capanɗe joyi e jeegom min gaɗani ɗereji wakkati nde moteje ɗen padda wi'a to jiilo yamde jeegom futuro ya jeɗɗi muɗum nden numɓe ɗowtanake lawol ngol do hemre pecce capanɗe jeenayi ɗe harto bononda laabi moteje ɗon do ɗum ɓoytiri gam hande e haala ka kalten ka min keɓayi bononda moteje gaɗɗo fa ɗum laali nder lewru ndu min keɓayi fuu gadduɗo woytandu goyka motere mane hoƴa motere wujja sana kengam badingel ngel da min keɓi nder wuro gonto kineji sato ndiyam gon wujja fa nder yamde tati jemma moteje ɓen ɗo jaari sana ɗum ɗon kay yettore Allah nimɓe ɗowtanake laabi ɗi min cingi
wuro torodi nder région tilaberi kokko lawol yilade motoje nder wuro gon lewru ni waddani ɓiɓɓe wuroɓe ano keɓi nafaka mum dow filla gurnan lobban nonni ɗum ɗo ɓeydani mairie on ano jawdi dow filla hano joɓol itte e ko nandini no maire on haaliri jaadimin Soumana Amadou nani famaka o hokkimo e celalol Mumuni Hassan
waɗi ko ɗum waddi dow fi gurdan nimɓe e dow cellal ɓalli mumen no wodi nder nokkuje ko mboɗɗir kamumen no waɗa kiloji capanɗe joyi wiya capanɗe jeetati ko se goɗɗo sella nde loore wala fuu sayi dow motere noon joomum waddete lokotorore se ko Allah har sengo gom kay ɗum wooɗi haɗugol moteje ɗen gam seni ɓiɓɓe bomɓe ɓen e moteje golli ditta e heppitade nimɓe nden ne kay wawta famede moye woni ɓiɗɗo bonɗo moye woni hana ɗum komin jiɗi woni moteje ɗen jiilo gam seni ɗe jiilaki fey gotum natanta mairie seni jiilaki moteje ɗen no wadda saɗorma fuu kaɗol majje wala baasi
saɗar maji e dabareji lobbi ɗi haala ɓe jetti dow ano majji nonni dow filla jande golle jungo e ekkitagol golle jungo ɗi leydi Niger nder battu joɗa kale gaɗaɗo hannden to suududu hawrindeji gaɗete Mahatma Gandhi ɗo nder galluñime dow ardangal horejo leydi Bazo Mohammed gam fama heɓe horejo ano fedde sukaɓe école ano saro e maɓɓe nonni yewtidi e jaadimin Faisal Boubacar Isliman ansa ratan
les difficultés
caɗale e laabi ko heɓanta ɗum mosala fuu kalama yahde to ministére nde mballoɓe ɓen du gaddi mballa mumen fuu wooɗi du min jaɓi aadi mo hoorejo leydi on hooƴi biɗo nimɓe ummo daro heɓa sukaɓe amin nder tewteru ko watte ɗum keɓa ko gasi min keɓoa latotoɓe no mbawi notade e ko gomnanti dowri e mum yeru no tawi ko riɗon jiiɗon miɗen godi janguirɗe ekkintinol keƴugol wala sukaɓe no kantina jande muɗum ekkintilol amma keɓol ñeñal wala nder mum ndenne ɗum fuu haalama woɗi du min tefa darde hawtade e ministére nde noyi min mbawirta heɓande mosala nder nokku tawaɗo hunde ko mawni farto gurdan leydi
ɗo
wakili leydi France gonɗo leydi Niger Alexandre Garcia Kenga waranje e lewru septembre ni gidal naati caka makko e ɓiɓɓe leydi Niger noga e tato jehoɓe to pottal mangal ngal leyɗe ɓaleɓe gaɗetegal leydi France nonni Montpellier jeetati lewru octobre hitane duuɓi en ɗiɗi e nogay e go o Maida Zainabu horejo fedde golloɓe campanie jiɗi leydi Niger o hokki jaadimin Talata Abdou Bahar fama
la difficulté majeure c'est
caɗali mawɗi goɗuɗi jo en campanie ji noɓe keɓirta jawdi ɗi ɓe gatta lumako maɓɓe gam ɓantari campanie ji ɗi heɓo no tiɗani ɓe hannden neɗɗo ba no yiɗi heɓa balla ceede no woodi sembe heɓa joyi dow herme ɗum do hegaki denne deni minen giɗi ɓantari heɓo far campanie ji ɗi seyde golloɓe lobbuɓe heɓama ko ɓuri mettugo ɓerne golloɓe dow fi lumako gu no woodi sembe gi'a ñeñuɓe rafinarral do no caka wonduɓe andal dow fi lumaha gu e gomɓe no gollida muyɗe ɓerne min gon minen miijani ko keɓto lobbol no heɓete
des résultats concrets
noga e ɗiɗi yaago noga e jeego o lewru novembre dartonu jeɗɗire golloɓe ladde no waɗete nder birnin gawre gol lawol waɗi hannden subana comité joɗɗina hawjinaɗe sigila mum hawrindeji ɗi ni hawrana pottal gal ɓe gaɗi kerol ano jinganoɓe golloɓe ladde nonni to ministére hawjini e filla demal ɗo nder galluñe may. Jibbo Bagna, horejo plateforme paysan, o hokki mamman Ada Fama.
Hawrimin ɗo hannde wonno min ndaara laawol laamu joƴƴingol fedde hawjinde sigilaade batu mo gollooɓe ladde, ɗum wonno jeɗɗiri mum e nde enndam. Kasenna ndu min kaala e dow fii ko ndarto pelle potorɓe ngattaaɗe cigiltoɗɗe noy golle mum en mbaawi yaarude. Dow miccintingol ni fedde amin ndeewiten plateforme, min ngaɗiino jeɗɗiri nde enndam ko 2008 e 2009 2010. Nden ndu wayri min waɗde hawrini nden enndam. Nokku noon laatiiɗo so min ngaɗii ɗum no walla golloɓe ladde laatiɓe dow hembere no gaɗan 18 ton yimɓe leydi ndi keɓa to joto kaalda kaala dow caɗale ko tawra ɓe kollat ndu kondan hooreɓe noon ndu kondan du ɓe keɓa jamiroje hooreɓe hey ɓen endan dow fi gollal maɓɓe no yarto fuu. Ɗum wonno komin kaaldi du e hoorejo leydi kay hoore mum holli min no tawa ele sigel o no wattan ndu kondan hakkille fa no wooɗi.
Yewtere men pendinol min kalatan dow filla leyɗe mbi'en ni har ko ƴewata leɗɗe noon ni ko finatawa nder leydi Niger ni no woodi nawtortoɓe safareji finatawa ko leɗɗe e kuɗi noon ni no nyawta nyaw coronavirus. Gonduɗo andal dow safareji finatawa ɗi leydi Niger fantinimin ko safareji ɗi wawta nyawti nyaw coronavirus. Ousmane Mahmoudou.
Illa nyaw coronavirus ngu ɓangi himɓe hewɓe fuu gonano golde ceɓe leɗɗe haakoji muɗum ɗaɗi leɗɗe e huɗoji jongeteɗi goɗɗom. Allah e rafi safare heƴunde e leydi ndi endam. Ɗum wonno sawrugol hoore muɗum kañum wonno mawna sanne e leydi Niger ɗo. Baa ko tawa himɓen ɗon no tindine dow majjum illu ko nyaw coronavirus ngu yiya nder leydi Niger. Huseyni Ide no tawa ele hawrine sottoɓe safareji meɗen fina tawa o wi kamɓe yaani yottade joni ɓe ngala safare nyaw coronavirus
pour le moment himɓe no gara tindinede amma wona gam sawrade. Alde nder safareji ɓaleɓe ɗin heɓaka ko sawrata nyaw coronavirus. Dey miɗen godi ko sawrata ɗoyru, duruma, sukku, kamɓe tension. Tamma Allah e fedde safareji ɓaleɓe ne no heɓoyte safare majju.
Docteur Habu Adrahamani, loctorojo mawɗo gonɗo nde doctor ñeme tataɓo ɗo, kandu fammini wiide ke kulle ko himɓe gonno sawroro ko fina tawa ɗum ɗo laawol muɗum ƴeewaka wooɗi, ɗum tabintinaka yalle ɗum sawra ko wooɗi.
Gonga noon safareji ɗin iri nogomno, amma ko ɓuri suulude nimɓe woni ko wala fodde no hani yarire. Kadim ko inde yare ɗum nimɓe anda iri leɗɗe ɗe kawrondira. Ñande farri tere mawnde noon ko wawi waddande neɗɗo basiyal cellal ɓandu muɗum.
Fande kanko loctorojo o andini wiide sawrude hoore muɗum o hunnon ko laati ko yamiraka fey seeɗa kalay. Hewɓe fuu ka ene ƴeewte e koye mumen no nyaw ngu woni e muɗum, wona a yaa loctorore fa ƴeewe noye nyaw ngu wontiri e muɗum.
Sa ɗorma jarol safare ko wona neɗɗo no windana ordonnance ɗum ana joomum kan ƴewtini jam ɓandu mum ni faami iri nyaw ngu yo wonani ɗum. Yaha wawtugo yaroa safare tawdu wona nyaw ngu miɗɗa wonima nu jaranɗa safare mum. Ɗum du baasi mawɗo noon.
Eley kibaruji mburtiɗi nayyi lewru mai 2020 OMS wi'i ɗon endan kañum no hokkana waɗoɓe safareji fina tawaɗi enda sembe senin tawama hunnon ko laati ƴeewama dow laawol jande e hoore muɗum. Caggal mum ndu faande OMS wi'i no gollida e jiɗɗo fuu gam batte hedde safareji cawroji sanne laatiɗi no wawi gollirede Afrique kañum e togo nder duniyaru ko wala fu torra goɗɗo.
ɗo min darnata habaruji min e fulfulde sayni jaɓɓitoɗon hano habaruji e ɗemgal hawsankore ko mamman Ada yettinto mbalento jan waali.
Ñande fuu kettine sigilaji studio kalangu ala sarayande joyyi dow radio ji ɗi golliditto e WhatsApp dow lamba capanɗe jeetati 06 capanɗe jeetati jeetati capanɗe joyyi e nayyi.
To on jaggitin sigillaji jeɗɗire
altinere fuu nder yewtere pindinol dow fi sariyaji e yiitugol hakkeji.
Talata yewtere pindinol gaɗa kokkol habaruji dow fi gurnal lobban e batu joɗa kalen ko rewɓe yande 6 emin tagui 15.
Aljumare fuu batu joɗa kalen hokkoɓe habaruji gam martude compa ko waɗi nder jeɗɗire.
Sowe alal habaruji sukaɓe ummatore yande joyyi lasara e tokkinde e fu fotten faada studio kalangu yaadu leydi Niger.